nyanya no kumesinga ina trend miss wange ina trend miss wange yunde fo tubigina muzika tuye dana ro tufatanye kuboko inde ko kinchingana zo magabano kuba ku rugo kwirwa bwenge azugwa rugo nawe tazaramenya uri mizura sankabyo ndagukunda uri mwiza wange uri mwiza wange ndagukunda uri kibasumba urarenze
Nimbyo kukurasa na Beyonce Utangira njeno kumesinga Unchatira, unguatira Baby, irisho roshaka kunjana hai Nyoko, sinchaka hai Ndashaka kurara Mjina, makurijini nwampaka uchaya Yo
Jenda rukundu imiza wanji Kuriki wa sumba Urarenze
Yo, sinakureka Beyonce Nubuvuga yuko nakorana umwete Uzanye yahuza rwose Ibyo mfite kwisi byose mbihombe Hari uvuga yuko nakorana umwete ngo nogoshe rokoke neneye kwicyura ubukode ava mu bintu byo kwirirwa nsaba amapasi
ni gute tubyuka mu gitondo mbwira ko ugiye kwa muganga kuvuza ibyo binyoro ukajya kukinira diro zawe zashyuka zumbira ati baby amusore ndetse gukunda nyamara Beyonce no gukomeza kumbabaza
Nubwo mbona wowe utabishaka nza kugumira ruhande paka ubuzima bwanjye bwose yo be ni gute tubyuka mu gitondo mbwira ko ugiye kwa muganga kwivuza ibyo binyoro ukajya kukinira diro zawe zashyuka zumbira ati baby amusore ndetse gukunda nyamara Beyonce no gukomeza kumbabaza